ministry ebyenjigiriza n'emizannyo etegezezza nga bwe egenda okussa envumbo ku masomero eyagakyaganya okugoberera ebukwakulizo bwateekebwawo mu nsoma empya eya competence based curriculum oba curriculum empya nga batunuulira obusobozi bw'omwana omuyizi mwalagira obusobozi bwe okusinziira ku ebyo by'ayagala oba byabasomeseddwa kati kino kitegeezeddwa ssentebe w'olukiiko olwaku ntikko olw'ekitongole kya UNEB Celestino Obua era yasinziddwa oli nga batwa ebigezo bino ebya siniya eyookuna yagambye nti waliwo envumbo eno egenda okuteekebwa ku masomero agakeerewa okuwaayo obubonero bw'abayizi ebyebitongole ekintu ekiviirako UNEB okukaluubirizibwa omanyi mu nkola eno UNEB yo kasi yeegaba obubonero
n'amasomero
gagaba obubonero gaga nti pulisi kabanda oyo okusinziira byetulabye ebino ebyobulimi tabigenda bulungi mumuwe nnyo ku bino ebyokukola makeup ebwebikyasa bisobola ebyokusiba enviiri kati ngaga kati minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo annyonnyodde nti kalikyulamu eno empya egendereddwamu okusobola okulaba nga olugendo lw'abaana abasoma lwongera okuba nga lusituka kubanga abaana bwe batuuka ate waggulu byongera okubeera ebirungi bwabanga abadde atambula bulungi.
As the government, we remain very committed to strengthening quality assurances, curriculum implementation, and equitable access to education at all levels. As we continue implementing the lower secondary school curriculum, which is popularly known as competence-based curriculum, I would like to remind my teachers that this curriculum is intensive and requires full physical presence and creativity for it to be effectively delivered. Schools also provide learners with adequate time to rest and to work on their projects. That was came out in the report today.
Tuboza yoza, abayizi abasobodde okukola obulungi n'okuyita ebibuuzo byammwe.